ngokuka Luka 17. Wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso, kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba akhubekise abe munye kulaba abancinyane. Xwayani nina uma umfowenu ona mkhuze, uma ephenduka mthethelele. Noma ekonela kasikhombisa ngosuku, abuyele kuwe kasikhombisa ethi, ngiyaphenduka womthethelela. Abaphostoli base bethe enkosini, yandisa ukukholwa kwethu. Yayisithi inkosi uma beninokukholwa okungangenhlamvu yesinaphi, beningasho kulomthombe, simbuka utshaleke elwandle ubuya kunilalela. Ngumuphi kini onenceku elimayo nokuba eyalusayo athi kuyo, ibuya endle, sondela masinyane, uhlale phansi, udle. Kodwa akayikusho kuyo ukuthi, lungisa engiza kukudla, uzibophe, ungiphakele, ngize ngidle, ngiphuze, andukuba udle uphuze wena na. Uyayibonga yini inceku ngokuba yenzile ekuyaliweyo na? Kunjalo nani nxa nikwenzile konke enikuyaliweyo anothi, asizinceku zalutho, sikwenzile nje ebesifanele ukukwenza. Kwathi esahamba ukuya eJerusalema wadabula iSamariya neGalile. Esangena emzaneni othile, kwahlangana naye amadoda ayishumi anochoko amela kude. Aphakamisa izwi athi, Jesu Nkosi, sihawukele. Kuthe wabona wathi kuwo, hambani yoziveza kubaphristi, kwathi esahamba ahlanjululwa. Enye yawo isibona ukuthi iphulukisiwe yabuya imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu. Yawa ngobuso ngasezinyaweni zakhe imbonga yayingumSamariya. Kapha uJesu waphendula wathi, akuhlanjululwanga abayishumi na? Baphi pho abayishagalolunye na? Abafunyaniswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo kuphela lona wezizwe na? Wayesethi kuye, sukuma, uhambe, ukukholwa kwakho kukusindisile. Ebuzwa ngabaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzakufika nini, wabaphendula wathi, umbuso kaNkulunkulu awufiki ubonwa ngamehlo. Futhi kabayukusho ukuthi, bhekani nanku nokuba nakuya, ngokuba bhekani, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini. Wayesethi kubafundi bakhe, kuza kufika izinsuku lapho niyakufisa ukubona lube lunye lwezinsuku zendodana yomuntu, kepha anikulubona. Bayakuthi kini, bhekani nansi ya, bhekani nansi, maningayi ningalandeli. Ngokuba njengonyazi, nxa lunyazima kwenye indawo phansi kwezulu, lukhanya luze lufike kwenye indawo phansi kwezulu, yoba njalo indodana yomuntu ngosuku lwayo. Kepha kuqala imele ukuhlupheka ngokuningi yaliwo yilesi sizukulwane. Njengokuba kwenzeka emihleni kaNowa, kuyakuba njalo nasemihleni yendodana yomuntu. Babedla, bephuza, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngale emkhunjini, kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke. Kanjalo njengokuba kwenzeka nasemihleni kaLothi, babedla, bephuza, bethenga, bethengisa, betshala, bakha. Kepha ngosuku uLothi aphuma ngalo eSodoma, lana umlilo nesibabulu kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. Kuyakuba njalo ngosuku eyakwambula ngalo indodana yomuntu. Ngalolo suku oyakuba phezu kwendlu, impahla yakhe isendlini, kangehli ukuyithatha, njalo nosensimini kangabuyeli emuva. Khumbulani umkaLothi, ofuna ukuzuza ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa yikho uyakulondoloza. Ngithi kini, Kalo ubusuku kuya kuba khona ababili embhedeni munye, omunye yakuthathwa omunye ashiywe. Kuya kuba khona ababili besila ndawonye, omunye yakuthathwa omunye ashiywe. Kuya kuba khona ababili ensimini, omunye yakuthathwa omunye ashiywe. Base bephendula bethi kuye, "Kuphi Nkosi?" Wathi kubo, "Lapho kukhona isidumbu kulapho amanqe eyakubuthana khona."